Blog Talk Radio.
Ndirwoje zwa ningaba kwangango kokera kwagahindura cyinyu biganiro nange mutubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Banyarwanda banyarwandakazi n'inshuti za radio itaho katurabashuje mwese aho muri tubafite ikigano cyanyu uyu munsi tariki ya 12 z'ukwa 8 2021 nkabaje Medwaro kibategurira ikigano cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho ndabanza Serge na Chantal badufasha kubanza ubyuma nkomereze ku banyarwanda bose bari imbere mu gihugu n'abari hanze ya y'u Rwanda bose turabashuhuje nkomereze kandi ku bayoboke b'ihuriro nyarwanda aho bari hose ku isi n'abayoboke bandi mashyaka yose aharanira impinduka na demokarasi ndetse dusuhuze n'abantu muri sosiyete sivile uyu munsi rero tariki ya 12 z'ukwa 8 2021 tubafite ikiganiro kigizwe n'ingingo eshatu ndaze babwira mu kanya reka mbanze mbahe Cedric abanze yabasuze Cedric uratwumva
Halo
Cedric uratwumva
yego ndabumva muranyumva
natwe turakumva neza cyane Cedric wasuze uratwumva
murakoze banyarwanda bavandimwe bagenzi b'ihuriro nyarwanda ndabasuhuje ndabashimiye ko muri kumwe natwe ku mugoroba nasuhuje na bwana Serge namwe bwana Kabagema na madamu Chantal uri kuri technique nawe murakoze
urakoze cyane Cedric kandi wakoze kuza wakoze kuza mu kiganiro ugize neza cyane kuza kudutera inkunga uyu munsi rero ku tariki ya 12 z'ukwa 8 2021 kuko nembe babwiye dufite ingingo eshatu mu ngingo ya mbere turareba ikibazo kibyerekeye ngo ihagarikwa ry'inkunga Kagame arakomoza ku kuntu inkunga z'amahanga zigenewe wa Afurika zishobora guhagarara inkuru ya Kagame turayihuza n'inkuru ya Philip Reitens Professor Philip Reitens wo mu Bubiligi muri Université ya Anvers nawe usaba leta y'Ububiligi guhagarikira inkunga guhagarika inkunga yahaga u Rwanda hangare turibaza tuti Kagame ko bigaragara ko asa n'uwiteguye guhagarikirwa imfashanyo z'amahanga byatewe n'iki kintu yakoze n'iki gituma asa n'ufite numva ko imfashanyo zizahagarara ibyo avuga aravuga nkaho abivugira Afurika ariko Kagame turamuzi buriya bajya no guhagarika imfashanyo muri 2013 igihe yashyikiraga M23 niko byatangiye yatangiye avuga iby'imfashanyo ko zishobora guhagarara ko yakwigira ko ntacyo zizamutwara ibintu nk'ibyo reka rero izi ngingo zombi tuzihuze turebe icyo Professor Philip Reitens asaba Ububiligi turebe na Kagame uko asa n'uwiteguye rwose yuko imfashanyo z'amahanga zizahagarara mbo ingingo ya kabiri turareba ikibazo cy'abaturage bavuga ko bakenejwe na COVID-19 batakibasha kugura mitiweli muzi neza ko mitiweli ari ikibazo gikomeye cyane ku Banyarwanda kwivuza tukibaza rero tuti niba hari abantu bakenejwe na COVID-19 bakaba batakibasha kugura mitiweli abo bantu ninde uzabagoboka inguzanyo u Rwanda rwafashe imyenda yose myinshi cyane rwafashe urumuga ko ariyo kuhangana n'ibibazo bya mitiweli eske ntabwo abo bantu bagombye kugurirwa mitiweli angana yibutsa ko hari ikindi kicuro cy'abanyarwanda leta ubundi batarihirwaga mitiweli ariko bera ko baguye mu bukene bagiye mu kicuro cy'abakene cyane gikabije baguye mu bukene bukabije kubera COVID-19 n'abantu benshi cyane turi bibone abo ngabo leta isigaye ibarihira mitiweli kandi mbere ya COVID itarabarihira mitiweli ariko ko bigaragara abo irihira mitiweli ndongo abo abagombye kurihirwa mitiweli kubera COVID-19 kubera ko bagize ubukene butewe na COVID-19 ni benshi cyane turabireba muri ingingo ya kabiri ingingo ya gatatu turareba ikibazo giteye ubwoba bira bintu byo guhinduranya indimi zigishwa mu mashuri bitera ikibazo gikomeye cyane mu byo bita ireme ry'uburezi mu Rwanda ariko abandi babyita ngo ni ireme ry'uburezi niko baryita ireme ry'uburezi harimo ikibazo gikomeye cyane giterwa no guhora bahinduranya indimi zigishwa mu mashuri ntabwo ari ireme ry'uburezi gusa rihazaharira hari n'amafaranga abigenderamo menshi cyane Rwanda rutakaza mu gutegura imfashanyigisho bazitegura mu Gifaransa nako mu Kinyarwanda ejo bakabagiye mu Cyongereza zigahita zita agaciro kandi zaratwaye amamiliyari turabireba mu ngingo yacu ya gatatu bo mu ngingo yacu ya mbere rero reka mbanze mbasomere inkuru ibyo Philip Reitens asaba leta y'Ububiligi Philip Reitens aravuga ati eske Ububiligi buzakomeza guha imfashanyo u Rwanda gutera inkunga u Rwanda Philip Reitens Professor Philip Reitens wigisha muri Université ya Anvers aravuga ko u Rwanda rurangwa no gukora ibikorwa bihungabanya umutekano w'imbere mu gihugu mu Bubiligi aho rwohereza inzego zarwo guhungeta no guhiga abatavuga rumwe na rwo na dongo na leta y'u Rwanda ngo baba kuko ari abantu baba opoza bazwi cyangwa se nabo bakeka ko ari abopoza bose barabahiga kandi bakabahigira ku butaka bw'Ububiligi Professor Reitens abitangira ingero nyinshi nkaho umunyamakuru wo muri Canada yaje mu Bubiligi ubwo ndumva ari iyo nkuru bahora bayivuga iyo umunyamakuru ndumva ari Judy Reva ubwo ngo ariko ntabwo yabuvuze mu izina ngo umunyamakuru wo muri Canada yaje mu Bubiligi akagomba kurindwa bikomeye cyane kugira ngo inzego z'umutekano za Kagame zitamuhitana kuko bari bamenye ko zishaka kumwicira mu Bubiligi Professor Philip Reitens aranavuga ko u Rwanda rwumvirije Sophie Wilmes umudamu utegeka ministeri y'ubanye n'amahanga y'ububirigi ko u Rwanda rwamwumvirije igihe yagiranaga ibiganiro na Karine Kanimba umukobwa wa Paul Rusesabagina impamvu bamwumvirije uriya ministeri y'ubanye n'amahanga y'ububirigi impamvu u Rwanda rwamwumvirije nuko telefone ya Karine Kanimba u Rwanda rwayicometsemo rwayinjiyemo gukoresha ka kamacu kitwa Pegasus kandi ka kamacu aho ugiye hose umvuganye wese ibyo ukora byose kaba kabibona n'amafoto aho uri hose ubwo rero bakabona ko n'ibiganiro yagiranye n'uriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ububirigi nabyo babyumvirije rero kandi ndumva Karine Kanimba yarabitangiye ibimenyetso avuga ko yamenye ko bamukurikirana kubera ko ngo aho yajyaga hose abantu bamwakiraga akagira n'ibiganiro aho bamuhagarara ndevu kuganira nawe bose bwaracyaga leta y'u Rwanda igahita ijyayo yahise amenya rero ko bamukurikira ahangaha rero Professor Philip Reitens akavuga ko ari inacceptable atari ibintu byemewe ari ibintu biri inacceptable ibintu bitemewe kugira ngo igihugu mu Rwanda cyumvirize ministre w'ububanyi n'amahanga w'ububirigi we arabona ko ari ikintu kirengeje ukwemera ikindi rero umuntu yavuga Philip Reitens anavuga ko ubutegetsi bwa FPR ari ubutegetsi bw'igitugu buhiga bukware abatavuga rumwe nabwo yifashishije ibyatangajwe n'umuryango witwa Freedom House wo muri Amerika washyize u Rwanda mu bihugu bitanu bya mbere ku isi bikabije n'ubu harimo Ubushinwa na za Arabia Saudite n'u Burusi mu guhiga abatavuga rumwe nabyo ubwo urumva ko angahari ikibazo gikomeye ikindi umwarimu muri kaminuza Philip Reitens ukurikirana cyane ibibera mu karere kacu avuga ko u Rwanda rwakoze ubwishingi bukabije muri Congo ariko kugeza uyu munsi bukaba ubwishingi bwakozwe bukaba butaragizwa mu nkiko ngo ababukoze babihanirwe ikindi rero avuga nuko ngo Rusesabagina yashimuswe akagezwa i Kigali atari ku bushake bwe kubera ko ubu ari ufite ubwenegihugu bw'Ububirigi Ububirigi burabikuri gukurikirana ikibazo cye ngo ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yateye ubwoba Ububirigi leta y'Ububirigi abwihaniza avuga ko nibukomeza gukurikirana ikibazo cya Rusesabagina ngo bizagira ingaruka mu mubano w'ibihugu byombi ibyo ngibyo turabizi mwarabyumvise Reitens akavuga ko u Rwanda ari igihugu gikennye cyane ngo ubukungu bwacyo ni nka kimwe cya 50% cy'ubukungu bw'Ububirigi akanavuga ko ari ariko ngo nubwo u Rwanda ari igihugu gitunzwe n'imfashanyo umuntu atabigenderaho kugira ngo akoreshe wenda izo mfashanyo aruha mu buryo bwa gikoroni gusa ngo umuntu agomba kwibutsa u Rwanda ko rutagomba kuvogera ubusugire bw'Ububirigi ruza kubungabanyiriza umutekano mu bikorwa bya muri bamaneko rwohereza mu Bubiligi na service durance nyuma mu bikorwa byo guhiga abatavuga rumwe n'Ububirigi na guhiga abatavuga rumwe n'u Rwanda bakabahigira ku butaka bw'Ububirigi icyo ngicyo nicyo ngo bagombye kwibutsa leta y'u Rwanda ikindi Philip Reitens araburira igihugu cye cy'Ububirigi ko kudafatira u Rwanda ingamba zihamye ibihano ngo Kagame cyangwa se leta y'u Rwanda ibona ko nkaho ari weakness cyangwa se intege nke ngo bituma bakomeza guhungabanya umutekano ku butaka bw'Ububirigi cyangwa se gukora ibikorwa bihungabanya umutekano ku butaka bw'Ububirigi ngo FPR yafashe ubutegetsi ku ngufu kandi ngo ibintu byose ibikoresha ingufu donko nibwo rurimi yumva haba imbere mu gihugu haba mu karere ndetse mu mahanga ngo ibintu byose ibikoresha ingufu rero ngo uramutse uberetse yuko ufite intege nke weakness ngo uba ubiteje utuma bakomeza kukuvogera no kukogeraho uburimiro ibintu nk'ibyo niko Philip Reitens abisobanura Philip Reitens akarangiza avuga ko nubwo bamwe bavuga ko Ububirigi buramutse buhagarikiye u Rwanda inkunga ingana na miliyoni 50 y'amayero ku mwaka buri mwaka ngo byagira ingaruka ku baturage b'abanyarwanda basanzwe ngo iyo ni argument itariyo ngo kubera ko ngo iyo argument ifata kubera ko ngo nubundi abanyarwanda basanzwe batuwe bari ku ngoyi bari batotezwa bari ku ngoma y'itugu kandi ngo imfashanyo u Rwanda ruhabwa n'amahanga nirwo izo mfashanyo nizo zifasha leta ya Kagame ifasha urwa izo mfashanyo nizo zifasha leta ya Kagame kugumya gutoteza abaturage no kuba no gushyigikira igitugu gitoteza abo baturage nuko nguko we abivuga ubumva rero ko niyo argument atanga ati nubundi abaturage mu Rwanda batuye bari mu batotezwa bari mu ngoma y'igitugu kandi imfashanyo ifasha leta y'u Rwanda leta ya Kagame ituma igitugu gikomera bega imfashanyo ituma igitugu gikomera kandi kigumya gukandamiza abanyarwanda izo mfashanyo ziba hanze niko awe abisobanura bo Kagame rero ku ruhande rwe aherutse kumvikana mu akorana ikiganiro n'ikinyamakuru kitwa ngo New African Magazine ibyo bavuganye tubisoma mu gihe ko kwita cya 10 z'ukwa 8 2021 Kagame nawe yashushe nuvuga kubyerekeye guhagarikirwa imfashanyo ahabwa n'amahanga Kagame avuga ko ngo Afrika itagomba kuba ngo nk'umwana w'inyoni utegereza guhora atamikwa akavuga ko ibihugu bya Afrika bikwiye kwiga kubizabaho igihe inkunga z'amahanga izahagarikwa burundu ngo kandi we ngo nibyo ategereje we ngo ategereje ko imfashanyo y'amahanga izahagarara burundu avuga ati tuzabigenza gute niramuka ihagaze we ngo yabyitegereje ngo kandi ngo bizaba ngo byaba byakozwe n'ubwongereza cyangwa se ibindi bihugu Kagame yaba yiteguye se gufatirwa ibihano ko arimo gutegura imitwe y'abantu ko ibyo bintu bizaba kugira ngo abantu bazabyakire kuko bisa naho arimo gutegura imitwe y'abantu avuga ati imfashanyo zizashyira zihagarare burundu zigere kuri zeru nibigera kuri zeru tuzabaho gute bizagenda bite avuga ngo ubwongereza deja bwaratangiye guhagarika imfashanyo bwahaga ibihugu byinshi bya Afurika ngo n'ibindi bihugu bizakurikira ngo ibyo ngibyo yarabyiteguye ngo rero ngo Afurika izabaho itagomba guhora itegereje nk'icyana cy'inyoni gihora gitegereje ko bakigaburiza aha ngaha rero umuntu aribaza ikintu Kagame yaba yarakoze muri iyi minsi ituma asa n'uwiteguye ko mu minsi mikeya imfashanyo yahabwaga cyangwa se inkunga yahabwa n'amahanga ishobora kuzahagarara kuko urabona ko afite impungenge kandi inkunga ahabwa n'amahanga ni nyinshi nkurikije reka njye nsimbuke gatoya njye ku nkuru yanditswe na Himbara iyo nkuru reka nyibashakire iyo nkuru iri hehe bo iyo nkuru reka nyibashakire ni inkuru niba twageze kwibasomera inkuru yavugaga ko ngo u Rwanda rwananiwe kwishyura amadeni yarwo za fagitire rwari rufite muri 2020 ngo Kagame ngo guverinoma ya Kagame ngo yananiwe kwishyura amadeni yari ifite yo muri 2020 kubera ko abaterankunga batinze kumuha imfashanyo ya miliyoni 220 z'amadolari angaha Himbara agerageza kugereranya u Rwanda iyo ni inkuru Himbara yanditse kuri Medium ku itariki ya 24/7 bo noneho Himbara agerageza kugereranya inkunga u Rwanda ruhabwa n'amahanga imfashanyo u Rwanda ruhabwa n'amahanga akayigereranya n'ibindi bihugu duturanye we akavuga ko ngo guverinoma y'u Rwanda ikoresha amafaranga ikoresha 59% n'ibice bitanu ari imfashanyo mu gihe 59% amafaranga guverinoma y'u Rwanda isohora ikoresha ari imfashanyo mu gihe Uganda yo nako Kenya ibona imfashanyo ya 17.2% Tanzania ikabona 29.2% Uganda ikabona 44% ariko u Rwanda rubona ko inkunga ari 59% bigaragara rero ko u Rwanda rubeshejweho n'inkunga nk'uko Philip Reuters yabivugaga nubwana ni depanda nuko umuntu yavuga ni depanda ku nkunga murabona ko iyo inkunga itinze gatoya Kagame ahita ananirwa kwishyura imyenda yafashe mu mahanga kandi rero ni kibazo gikomeye ikindi rero umuntu yavuga kuri ingingo nuko Kagame muri inkuru yahaye The New kinyamakuru kitwa The New African Magazine Kagame yihereranye umunyamakuru aramubeshya bien aramubeshya rwose aramubeshya ati urwanda ngo Kagame yakoze ibintu bikomeye ngo urwanda rwagize muri mu kiciro kibuno ruri mu kiciro cy'ibihugu bifite ubukungu buciriritse Himbara rahita munyumoza aramubwira ati tuributsa Kagame yuko ibihugu bifite ubukungu buciriritse ari ibihugu umuturage yinjiza hagati y'amadolari 1,336 4,445 ku mwaka hagati y'1,336 4,445 amadolari ku mwaka ariko umunyarwanda we arakingiza amadolari 780 ku mwaka ubwo rero Himbara yisabona ko Kagame yereranye umunyamakuru wa The New African Magazine akamubeshya bien ikindi rero umuntu yavuga nuko Kagame na harahandi none yajyabeshya uriya munyamakuru wo muri The New African aho yamubeshye ngo Kagame ngo aha urubyiruko leta ya Kagame ngo iha urubyiruko ubushobozi bwo kubona amafaranga rushyira mu bikorwa bifuza gukora angana ikinyoma gikomeye cyane kubera cyari ikinyoma muzi neza ko abantu bose barangije kwiga mu Rwanda muri kaminuza ari izigenga ari za leta bose bahita babwira ngo babashishikariza kujya kwihangira imirimo ariko ikibazo kiri mu Rwanda nuko abose barangije nta gishoro babona nicyo kibazo n'ukibonye bamusoresha amafaranga cyane ryose gahita homba donc nta gishoro abashaka gukora kwikorera utwabo gukora udushinga twabo bako nta gishoro babona ariko leta irabeshya ngo Kagame arimo kubeshya ngo agerageza kubaha amafaranga ngo yatuma ngo yo gushyira ngo mu bikorwa bifuza gukora urumva ko angaha yamubeshye ikindi kinyoma n'ahantu Kagame avuga ngo ashora amafaranga mu rubyiruko ashora amafaranga mu rubyiruko ngo ashora amafaranga mu burezi bibutse ko Kagame avuga ngo afite abanyeshuri 3,300,000 abanyeshuri bo muri primaire na secondaire ngo bagaburira leta buri munyeshuri mugeranira amafaranga 56 yo kurya ku munsi 56 kandi umuneke ugura amafaranga 100 leta iyo ikamugenera niba umuneke umwe ugura amafaranga 100 leta ikagenera umunyeshuri wiga muri secondaire byose ni kimwe ikamugenera amafaranga 56 ku munsi yo kurya ubwo urumva ibimuhaye iki cyangwa se tubivuze mu buryo bworoshye niba leta mureka dukomeza gatoya hari nko mu gitabo muzi neza ko mu Rwanda uje ujanishije cyangwa se ukoresheje ubu moyenne muzandengo ubona ko mu Rwanda umunyeshuri nko muri primaire abana 5 bafatanya igitabo kimwe ku bana 5 cyangwa 4 none Kagame yarangiza akajya kubeshya kwihererana umunyamakuru muri The New African Magazine akamubeshya ngo leta yanjye ishora amafaranga menshi mu rubyiruko mu burezi n'iki byose azagenda atembere mu bindi bihugu by'isi arebe niba abana 5 bafatanye igitabo kimwe niba haba igitabo kimwe ku bana 5 azagenda arebe mu gihugu cyose byo ku isi byashaka byose niba iri mu ntambara azagende akore urugendo arebe niba abana 5 bigira mu gitabo kimwe angaha rero wumva ko ni ikintu cyo kubeshya umuntu ufata miliyari 35 akazubakisha ikibuga cya golf miliyoni 35 miliyari z'amafaranga y'u Rwanda akazubakisha ikibuga cya golf yarangiza akaba afite abana mu gihugu cye abana 5 basangira igitabo bigira mu gitabo kimwe yarangiza akavuga ngo ashora amafaranga mu rubyiruko murumva ukuntu aba yihereranye abanyamahanga kababeshya akabatunganya neza kuko bo nta bibera mu Rwanda ntago babizi babona yambaye isuti nziza wenda iteye parufe nziza ari umuperezida neza ukosotse bakagira ngo uko ibyo avuga nibyo ni yatanze amafaranga kugira ngo bamushimagize ibinyamakuru bikamushimagiza ariko baramutse binjiye mu bibera mu Rwanda imbere mu gihugu ntabwo yazongera kubona icyo avuga kuko nk'ibi ntabwo baba babizi ko abanyeshuri 5 bafatanye igitabo nta handi hantu biba ku isi angaha umva ko harimo ikibazo gikomeye reka ingingo reka tube tuyiretse gusa nagira ngo mbumvise ko uriya professeur Etienne asa nkaho kwera imitwarire y'u Rwanda ari guhungabanya uburenganzira bwa muntu mu gihugu imbere guhiga batavuga rumwe na Kagame mu mahanga hose ndetse no guhungabanya umutekano kuri bikorwa bihungabanya umutekano ku butaka bw'Ububiligi no mu bindi bihugu ari ibintu avuga ati mufate ingamba zikomeye kuri aho umuntu ururimi yumva ni ngufu ntabwo ibintu byo kujenjeka no ibintu bya bita ngo ni weakness byo kumwereka ko ufite intege nkeya ntabwo bizakunda kumwereka ko ufite intege nkeya ntufate ibyemezo bikomeye Kagame bizatuma akurira ndiko wenda bivuga avuga ati azagumya akurira ibyo bikorwa by'iterabwoba akorera ku butaka bw'Ububiligi cyangwa se bihungabanya umutekano akorera ku butaka bw'Ububiligi ntazabireka igihe cyose mutana namwe mutamweretse ko mufite za miscre reka ndekeraho ngaho mbe ijambo Cedric uratwumva
yego
allo oh Cedric watanga commentaire zawe kuri ingingo ndize kwa wabashije kunkurikira
yego nabakurikiye murakoze cyane ndashaka kugaruka kuri icyo kintu cya ekonomi uko mwabivuze koko inkunga mpuzamahanga nyine ni 50% ni 59% ku ijana nyine y'amafaranga akoreshwa na leta nyine urebye kuri budget ariko ntago aho bitiye ubwoba mu Rwanda nago ari ibyo ngibyo gusa buriya urebye ikintu mu cyongereza bita government debt to GDP nyine ni deni ya leta sibyo unoreho ugakora comparison na GDP ni uri kureba nyine amafaranga igihugu cyinjiza urebye economy ubundi GDP uri kureba ibikorwa mu gihugu budget ya leta nyine ngibyo noneho mu Rwanda ideni upoze uko urebye deni mu Rwanda yakomeje kugizamuka debt to GDP muri 2010 yari 19% ku ijana ya GDP noneho kuri muri 2020 mwaka ushize yari iri 61% ku ijana noneho aho ngaho ariko niho rero ushobora kuyibura ko kandi urebye ntabwo ari deni gusa sibyo umuntu abirebye neza akareba ikindi nk'icyo gihe niko amafaranga yo muri budget leta ikoresha mu gisirikare yakomeje kugizamuka sibyo ushobora kubona ko pourcentage ya increase ya buri mwaka nk'uko nyine muri 2010 bazamuyeho n'iyindi pourcentage ya 73% ku ijana uwo mwaka muri noneho ukabona ko mu mwaka uvuye twarangije bakoresheje pourcentage irenze ijana y'amafaranga nyine ahangaha kuri izo sosiyete ndi gukoresha sibyo banditse ari kwereka ko military expenditure in Rwanda increased to 142 million nyine ko expenditure nyine amafaranga ko leta yakoresheje amafaranga ageze ku mamiliyoni 142 y'amadolari umwaka ushize urabona ko ni nyine nayo ngayo kandi yari yiyongeye kuko umwaka muri 2019 yari amamiliyoni 128 yiyongeyeho nk'amamiliyoni 20 hafi ukora ko buri mwaka bariyo bongeraho amafaranga ariko ideni ya leta igakomeza ikazamuka uko urebye none urebye ukoze icyo muri ekonomi bita nyine deficit sibyo iyo deficit yo ya budget y'u Rwanda buri mwaka yiyongera muri 2018 twari dufite deficit rwose y'amapourcentage iyo deficit yiyongeyeho pourcentage ngane muri 2019 amapourcentage atandatu umwaka ushize yiyongeyeho amapourcentage 8 ariko ukabura ku pourcentage ya gisirikare ikomeza ikiyongera bikaba rero bihuye nibyo ngibyo byo kujya bagenda bashaka kwica abantu kuko kuri Kagame yibwira ko kwica no gutera abantu ubwoba ko ari byo bizamukubisha ubutegetsi ariko ari ibiki bishobora kuba rero bifite aho bihuye ibi ngibi bishobora kuba bifite aho bihuye nuko afite ubwoba ko bagiye kumukata imfashanyo kandi kandi twarabyumvise kuri agitahuka kosha kwaza ko abazungu nako bishimiye ukuntu akoresha amafaranga ikindi tuzi ko yagiye kurwana intambara muri Mozambique kandi tuzi ko aho ngaho yo ibihugu cyose by'Abanyafurika hari igihe bibuhiriza ingabo zabo kujya kubazigurisha nk'uko bwana Charles Kambanda yabivuze iki cyumweru muri kugurisha Abanyarwanda noneho iyo noneho naho barashaka kuko iyo babikoze bavanamo amafaranga kandi urebye ikindi ubundi mu Rwanda dufite icyo twakwita trade deficit. Trade deficit rero niyo ugura ibintu byinshi igihugu kigura ibintu byinshi kurusha ibyo bigurisha ibyo bigurisha abashoramari sibyo. Noneho iyo trade deficit dufite ni nini cyane ku buryo biteye ubwoba ujye rero ubirebye bisobanura impamvu u Rwanda rushaka kujya aho ngaho kongera kugufasha ku rwakugeza udahura na gufite uyu bwakurije muri Congo bo bimwe iki gihe ariko buriya bugiye kugereza buge muri Cabo Delgado ni ko akora buriya ni bihebe nabo buriya ngo rikugwanya izi bihebe ariko nabo ni bihebe kuko mukuri ekonomi y'u Rwanda iremerewe na budget ya gisirikare na budget yo kugumishaho Kagame ku butegetsi. Iyo budget niyo bakoresha ngo bagurishe ingabo ngo bashobore gukomeza kuzana amafaranga ngo bashobore kuyakoresha mu bintu byabo ngo bagume ku butegetsi ariko ibi ngibi ntabwo bizaba nk'iri igihe kirekire kuko nk'uko bakomeza gutyo niko iteri ikomeza ikazamuka niko abantu bakomeza kujya baguha amafaranga nta nyine babona ko ntabwo uzashobora kubariza ubu ngubu ideni u Rwanda rufite ntabwo ari ideni ushobora kuriha keretse amabanki ababari u Rwanda ariko amabanki yarabikoze banki mondiali icyo cyose barabikoze nyuma ya jenoside ese bongera babikore ubu ngubu kubera ko dufite leta ishaka gukora ibintu byose ngo kagame agume ku butegetsi. Kagame yashatse kwigira n'aba basawudi ngo agiye kujya ahiga abantu babice ariko mu kuri baba Saudi bo bafite amafaranga yego nibyo byari byiza ko bo bafite amafaranga Kagame nta mafaranga afite ni umukene nawe ni urebye mu bihugu rero yabo we nk'umuntu arakizi yawe ibintu byose by'abanyarwanda yarabyihaye abaho neza ariko aho ngaho banyarwanda cyane cyane aho ngaho ndi gushaka kuvugisha abagenzi bacu abashuti bacu bo muri FPR bakiri inyuma y'uyu mwicanyi niko azatuma n'igihugu bagifata bakakigurisha ngo kwa kundi umuntu agashobora kuriha imodoka banki ziga afata imodoka ikayijyana none se iyo bamariye iki koko ku gihugu kimeze kitarokoka aya madeni ni ikibazo cy'amadeni ni ikibazo gikomeye cyane ibingibi byo kujya niho yabivuze neza ari kuvuga ngo ni kinyamico ibyo bari gukina muri Mozambique ko bari gushaka kwerekana ko bakomeye kubera ko yurebye imibare leta y'u Rwanda yagombye kurira ubu ni buri muri leta uyu munsi wagombye kurira wagombye kwegura kuko na budget ikomeze kuva muri deficit ikomeze kugukira rero umunyarwanda rero ushobora kuba uri umuntu umuhinzi umworozi uvuga ngo boye bya deficit ntabwo mbyumva ni amagambo y'abazungu ariko iyi deficit naho ngaho ituma n'amafaranga aza mukubaka amashuri mashasha mukubaka inyubako remezo mukubaka n'inzego yire n'izo nzego nk'iza mituelle de santé babirwa bafata amafaranga yabo bakayiba abantu bakishwa nyine yureje n'igihugu cy'u Rwanda kiriho kirata ngo cyagiye muri Cabo Delgado abanyarwanda bari kwicwa na yese ahubwo yo u Rwanda rumvisha amafaranga mu kuzana vax yo gushyiraho vax byari kuba ibintu byiza cyane ariko ntabwo bishoboka kubera ko ibintu byacu amafaranga yacu tuyashyira ngo tukagura ibipesi tuyashyira mu muntu umwe ngo agome ku butegetsi kandi mu kuri ntacyo bituma ariye dore aho bitugejeje murakoze
urakoze Federico kuri iyo ngingo reka dukomeze hari ahantu ubuze mpakomereze uvuga ko amafaranga menshi ka leta ya Kagame yashyira mu gisirikare bigateza ibibazo ahandi hose bigatuma abanyarwanda bakena babura imiti bagira gute ibyo ni ibintu byumvikana rwose agomba kubyumva amafaranga yose ajya mu gisirikare n'icyo cy'amafaranga y'u Rwanda kandi mu bindi bihugu ntabwo ariko bimeze abantu igihugu kigomba kubanza dabura kwita ku mibereho y'abaturage kikazamura abantu bose abantu bakabona imiti abantu bakiga imisoro ikagabanuka ariko we yose uwa mugani wawe ayashora mu gisirikare kandi birumvikana ndetse niba bavuze bati abahinzi mu Rwanda ni 80% abakora imirimo y'ubuhinzi Kagame akabagenera gatatu n'ibice mirongo irindwi na birindwi amafaranga ari munsi ya 40% ya bije y'umwaka andi mafaranga ajya hehe niba abantu 80% ubaha amafaranga ari munsi ya 40% andi ajya hehe ntajya mu gisirikare muri ibyo byose nyine birumvikana byo nta gitangaza rero kirimo ikindi umuntu yavuga wenda abantu ba nge mbona hari ubusesenguzi nge mbona mu kantu gatoya mu byerekeye kuriya kuntu Kagame yohereza abasirikare ndabora hari ubukene kuko nta kindi kintu akibasha ko exporta amahoteli yarahagaze indege zarahagaze ibyo kwe exporta ntabihari asigaye exporta abasirikare kwe exporta abantu nyine kwa gucuruza abantu niko umuntu yabyita gucuruza abantu kwere kugira arapfa n'abantu abayohereza ntagara abana be harabohereza mu mirwano nyine wowe uzasoka kuri grenade bazarasa azapfa nyine birangiye ariko ibyo byose ni business kwe exporta abasirikare arabikunda nako nacyo kinasigaranye mbega kibyara amafaranga niyo business kwe exporta abantu gucuruza abasirikare voilà ariko ubwo ni uruhande ekonomike ariko ni uruhande rwa politike ni ikintu umuntu agomba gutekerezaho murabona Kagame ari nk'umuntu umwe uzi nk'aho ari ku rukuta mwabonye ibibazo by'uburenganzira bwa muntu hari Geneve ukuntu ibihugu byose biramuteranira biti ukomeretsa uburenganzira bwa muntu ibihugu byose byo ku isi biramuteranira none yagiye no byo gushimuta abantu no kwica abantu imbere mu gihugu no kugira gute no nabira bya Pegasus byo kuneka abazungu kuneka abaperezida b'ibihugu baturanye kuneka no mu bihugu by'i Burayi akajya kuneka abantu bose donko umva ko ni ikibazo gikomeye ariko we Kagame ntabwo arinjije cyane mujye mubona ahantu hari ubisesenguye neza ahantu abona ko hari attention ibihugu bikomeye bibangamiye bikeneye bifite attention we abijyamo murabona ko yagiye muri Libya agiye mu bibazo by'impunzi ntabwo Kagame ubona ko awe Rwanda ruri na gace kari muri Afrika Central hagati ntaho ihuriye ntabwo u Rwanda ruhuye na biriya bihugu byo kuri Mediterane ziriya mpunzi zinyuramo ariko we yararanarije yarabisesenguye abona ko biriya bihugu bya Maroc bya Nigeri bya Algeri ibyo bihugu byose byegereye inyanja ibihugu by'i Burayi bibihozaho amaso bakabafata neza bakabaha imfashanyo kubera ko bazi kwenda babafasha mu gukumira impunzi ziza i Burayi nawe Kagame kubera ko ari kure y'ibyo bihugu adashobora kwimura u Rwanda ngo arujyaneyo kuri Mediterane nawe agira uruhare muri ibyo bintu kugira ngo nawe bamwiteho mbega ajye hejuru ajye kuri high table wa mugani nk'uko abivuga kugira ngo nawe bamwiteho yafashe umwanzuro wo kujya afata izo mpunzi akazizana mu Rwanda akoresheje indege yego indege zitunda niye birumvikana ariko urumva ko iyo yinjiye muri icyo kibazo cyo kubuza impunzi kujya i Burayi kandi we ari kure y'ibyo bihugu biri hafi ya Mediterane ubundi byago bihanganye n'icyo kibazo urumva ko aba yinjiye muri icyo kibazo dogitomo n'ibindi n'abantu azica n'abazashimuta n'azagera gute kubera ko abazungu icyo kibazo kibababaje cyane kandi akaba ashaka kukibakemurira azabona ko bazamwitaho bagafunga amaso mu yandi marorerwa akora yiba yica agira gute urumva ko aha ngaho aba yinjiye mu kintu avuga ati hari abazankenera reka mikore gutya abazankenera n'ibindi biri nzakora bazabitorera bafunga amaso kubera ko barankeneye hari ahantu ajya kuzana impunzi azivana hariya hafi y'Iburayi azigarura muri Afurika icyo niyo cya mbere icya kabiri ibibazo afitanye n'amahanga nayo babwiraga murabona abasenateri muri Amerika barahagurutse bamwerekeza bati ifungura hose sabagi nayo ni European irandika abantu bose barandika uburenganzira bwa muntu i Geneve n'uwa nyuma baravuga bati mapping report ni mfungura ibitabo bashyireho urukiko rwo kuburanisha abantu bishe abantu muri Congo barimbuye abanyarwanda n'abanyekongo miliyoni zingahe ubwo icyo kintu arakizi none navuga ati wenda ubu ngubu isi ikintu gihangakishije ni Islamic State iri bari aba baraba bakuritera bwoba muri ita islamiki none yinjiye muri icyo kibazo cyo kurwanya ita islamiki mwabonye ko ita islamiki yamwandikiye ubu ngubu harahantu abibonye bavuga ko ngo bihaniza u Rwanda ita islamiki ngo yabasoye itangazo ivuga ko ngo yihaniza u Rwanda numva hari umuntu wabipostinze wenda bigesha ko yanyuze kuri bibisimbizi ariko u Rwanda kubera nyine yagiye kurwanya ita islamiki muri Mozambique umva ko ita islamiki yatangiye kumushyira mu majwi imwihaniza ubwo urumva ko yinjiye muri mu ntambara na ita islamiki kandi ita islamiki ibangamiye ibihugu byinshi byo ku isi by'Iburayi na Amerika ubwo urumva ko ibi byose twabonaga by'amafuti inkiko bashaka kumushyiramo imfashanyo bashaka kumukupira n'iki byose urumva ko iyo yinjiye muri iki kibazo ahita aba umuntu uri importa ukenewe abantu n'ubwo bagatangira kurenza amaso ibindi bibi akora kubera ko yinjiye mu kibazo cyabo gikomeye we ibintu rero akora harimo imibare myinshi cyane ikindi nababwira cya gatatu n'iki gisa n'iki muzi neza ko ivuga by'Iburayi bihangayikije cyane n'ikibazo cy'impunzi iyo twanakivuze ko wenda niyo twabangirijeho nacyo twagomba gukomerezaho murabona kugira ngo asinyane n'amasezerano na Denmark yo kuvuga ngo abantu bazaza kwakira ubuhungiro muri Denmark mujye mubazana iwanjye mu Rwanda noneho impapuro ibyo kwa applying byose babikorera wanyu mu Rwanda noneho abo muzemerera bajye bava mu Rwanda baze muri Denmark abo mwangiye bahite mumwirukana bajye wapo urumva ko icyo kintu azi neza ko politiko mazi neza ko ibihugu byose byo mu Burayi bihangakijwe n'ikibazo cy'impunzi nyinshi kandi ubona ko hari byinshi ibihugu byinshi bishaka gukora nka Denmark ku buryo byajya gusinyana n'u Rwanda kugira ngo impunzi zizajya ziza bajye bahita bazohereza mu Rwanda kwakayo ubuhungiro kwakira ubuhungiro mu Rwanda kwa prayinga aho kugira ngo ubuhungiro bwakire muri ibi bihugu ahubwo bahita baboherereza mu Rwanda ibyo baka n'iki byose babikorera iyo ngiyo urumva ko handa hanaho yashatse kuba umuntu uremporta kugira ngo abantu bamwiteho ajye mu kibazo cyabo gikomeye cyane kibahangayikishije noneho ashaka kugikemura noneho bamwiteho ibindi bintu akora by'amafuti byo kwica abantu byo kubasenyera byo gushimuta abantu byo kugera gute na ziriya miliyoni yisha muri Congo ibyo bintu byose noneho babyibagira kubera ko bamukeneye no kugira ngo bamukeneye ari ukurwanya ita islamiki no kugira ngo isi imukenere ari ikibazo cy'impunzi z'Iburayi kukinjiramo no kugira ngo isi imukenere noneho he kugira umuntu umuhungabanya kubera ko nyine baba bamukeneye kuko abakemurira ibibazo voilà nge niko mbibona ntabwo uriya mugabo ntabwo ari igitutu nk'uko abantu babitekereza mu bugome bwe agira n'ubundi buntu ibindi bintu by'ubucakura bikomeye cyane reka tujye mu ngingo yacu rero ya kabiri
Bwana ushobora kuvuga kuri ibyo bya Mozambique nk'isogonde
yeah, okay
yes buriya abanyarwanda ubirebye from a military perspective ntabwo ushobora gutsinda nta ntambara ushobora kurwana ufite abasirikare 200,000 kuko iyo uri kurwana intambara ugomba gutegereza ko 200,000 ufite brigade ufite 300,000 200,000 bivuga ko uri kurwana uri ntabwo ari abantu barasabye ukeneye n'abantu bazana ibintu bya logistique abaganga n'ibyo byose reka tuvuge ko bari organize buryo budasanzwe n'ibindi bihugu bidashobora kubikora tuvuge ko bafite nk'igihumbi 500,000 kiri kurwana kuri teritware irenze ubunini mu Rwanda ifite imihanda ifite nago bafite nk'imihanda myinshi cyane bafite nk'imihanda inyuze straight iva ahantu hamwe ijya ahandi ari ahantu hari amashyamba gusa nicyo byose bari kubabwira Palma Palma ni ahantu hari iruhande y'inyanja kuriya hari iruhande y'amayobiya nakubwira ku Rwanda n'abo bateroristi ngo babashoboye muzabibona mu minsi iri imbere niko bigenda buriya umuntu aba hari icyo bita regression tactical regression hari igihe ubona udashobora kurwana n'umuntu aho ngaho muri icyo gihe ukaba ngo oke reka muri icyo abahafi ukasubira inyuma ariko ufite aho umushakira buriya njyaga ko buriya bashobora kuri gufasha abafaransa ngo bashobore kuhagera ngo bashobore guputeja nyine ayo maile yabo bari kuvanamo amagaze ariko mu kuri ntabwo abasirikare ibihumbi bibiri nagushobora kurwana ahantu nk'aho ngaho ubutini ibihumbi byinshi cyane birenze n'icumi ahubwo maybe wavuga nka 50 cyangwa 40
abasirikare Cedric ntubyirengagize Cedric irimo kohereza abasirikare nayo yatangiye kubohereza ibihugu bya Cedric irimo kohereza abasirikare nabyo
nabo bari kubashyiraho ariko ikibazo niko n'ubundi nago iyo coordination se uriya ngo abantu barwane niko abantu kenshi njye mfite training y'ubusirikare ndabizi buriya kenshi iyo abantu barebye nk'amafilime bibwira ko kurwana intambara abantu bagenda bakarasa gusa ariko ubundi mu kurwana intambara haba hari uburyo bwo kwitekerezaho no gukorana na vize nzafata umwanya rimwe niko turi kuganira ibindi ntibibasobanure neza ariko ubundi ugomba kuba wumva le terrain wumva abaturage bari aho ngaho wumva n'intwaro abo banzi bawe bafite n'uko barwana abantu ba ISIS bamenya babona amafaranga ahahe nabo se umuntu akaba babyumva abo bantu ugiye kurwana nabo mu gihugu utazi yego n'abandi bagiye kuza ariko tekereza none koko ntabwo bafite na artillery ubundi mu gisirikare bajyaga batubwira ngo artillery is the king of battle niyo batubwira nyina noneho wumve ko umusirikare urasa ntabwo ari we uri ufite agaciro mu ntamba kora amamisiri na artillery yo muri ntambara classic ariko ariko no muri iyo n'iyindi ntambara nayo ya counter in coin iyo ngiyo ni counter insurgency operation niyo ngiyo buriya ugomba kuba ahubwo uzi aho hantu kurushaho rero ahubwo bohereza aba South Africa nabo Amerika se kubera iki itashoboye muri Afghanistan muri za Vietnam n'ahandi hose niko nabwo abanyamerika bazi kurwana niko nabwo bafite za technology ariko ni kubera ko utakomoka aho hantu iyo abaturage batagushaka batakuzi mu Rwanda bashobora gutera abantu ubwoba ahantu hatoya sibyo bakakontrola ariko iyo strategi yabo bashobora mu gihugu kigira gitoya ntabwo babishobora mu gihugu kiri kinini niyo mpamvu uri mu Rwanda ntabwo urese kubera iki Kagame ahagarikira muri Kivu adakomeza n'ahandi muri Congo kuko ntabwo bishoboka militarily it's impossible muzabibona ko bazakubitwa bakagenda babuze aho bahungira
urakoze cyane reba ikibazo cy'abantu bo muri Musanze ngo babuze bananiwe kwishyura mituweli kubera ko COVID-19 yabakozeho ibyo bakoraga ibintu bikoreraga byatumaga babona udufaranga twa mituweli ibyo byose byarahagaze none bakavuga bati ntabwo dushobora kubona amafaranga agura mituweli aga birumvikana ko nubwo wenda iyi nkuru niyo muri Kigali Today ku itariki ya nubari uyu munsi niyo muri Kigali Today reka nze nibashakire iyo nkuru ku itariki Kigali Today ejo hashize ku itariki ya 11 z'ukwa 8 2021 inkuru iravuga ngo Musanze COVID-19 no kutemererwa kwishyura igice mu byadindije itangwa rya mituweli. Aha ngaha rero muzi neza ko twibukiranye ko mbere bakora ibyiciro by'ubudehe babandi bariya ba uriya profesori Shyaka wari kumenyana munyabara bikoze ku bwa kaboneka hari donko nako uriya Francis bira byiciro by'ubudehe byatubwiraga ko ngo abantu bari mu byiciro by'ubudehe bagomba kurihirwa mituweli na leta bari mu bukene bukabije ko babyita abari mu bukene bukabije abari mu bukene ntabwo barihirwa mituweli na leta abari mu bukene bukabije nibo barihirwa mituweli na leta icyo gihe rero mu gice bya mbere by'ubudehe bari abantu miliyoni 1,180,000 miliyoni 1,180,000 noneho nagiye gukonsulta umwaka ushize ngiye kureba tsanga abo bantu barazamutse noneho ministeri ya finance ikerekana ko isigaye irira abantu miliyoni 1,992,000 ndavuga nti abantu 1,500,000 bavuye hehe abantu 1,500,000 bavuye kundi bavuga ko batubwira ko abantu bari mu bukene bukabije bagomba kurihirwa mituweli na leta ari miliyoni 1,180,000 none ministeri ya finance ikabi irihira mituweli abantu miliyoni 1,992,000 abanga bavuye afite bavuye uko ubukene bwagiye bwiyongera bukabije kubera covid 19 niko umuntu yavuga cyangwa se ase n'impamvu za covid ariko ubukene bwagiye bwiyongera naho abari mu bukene bukabije bagenda biyongera bava kuri miliyoni 1,180,000 bagera kuri miliyoni 1,992,000 none covid yaraje yarongeye ituma noneho abo bantu bari mu bukene bukabije none biyongera kubera ko ngo noneho leta isigaye irihira mituweli abantu miliyoni 2,500,000 kera yarihiraga miliyoni 1,180,000 mwumva ko ku bantu bari mu abantu bari mu bukene bukabije biyongereho miliyoni imwe yose bava kuri miliyoni 1,180,000 bajya kuri miliyoni 1,100,000 bagera kuri miliyoni 2,500,000 miliyoni 2,500,000 ubu ngubu nibo leta irihira mituweli abo bari mu bukene bukabije ariko noneho kibihagije kubera ko turabona hariho nabandi bantu bavuga bati covid 19 yatugizeho ingaruka zikomeye twatakaje imirimo ibyo twakoraga ntago tukibikora dukeneye natwe ko leta iturira mituweli kubera ko barabisobanura ahangaha barabisobanura abaturage bazimba shakira inkuru abaturage muri Musanze barabisobanura haruvuga ati ngo mu kiganiro ngo Kigali Today yagiranye na bamwe mu batuye imirenge inyuranye igize akareka Musanze abenshi bahuriraga ku bukene batewe n'icyorezo cya covid 19 aho imirimo bakoraga yabafashaga kubona imituweli yahagaze noneho hari uwavuze ati kubona uwitwa ngo irabizi Emerance yaravuze ngo kubona amafaranga ya mituweli ntibitworoheye na gato covid 19 ngo yadukozeho wari utunzwe no gucuruza byarahagaze urabyuka ugenda ugacyura ubusa byaratuyobeye uwitwa Manirarera Laurence ati njye ntayo ndatanga namaze no kwiheba ko itazaboneka none se ko ndi umukecuru nkaba nari ntunzwe no gucuruza utuboga n'utubuto mu isoko ry'ibiribwa rya Musanze bakaba baradukuyemo mu rwego rwo kwirinda covid 19 batujyana muri gare ubu urumva yava hehe keretse leta itugobotse muri ibi bihe ikatwishyurira ibindi ni ukubitura Imana nshatse narekeraho naho ngaho hari abandi bavuga gutyo nyine ariko uyu mukecuru abisobanura neza murabona ko uyu mukecuru ari muri kategori y'abantu bagizweho ingaruka na covid 19 batakibasha kugura mituweli kandi zire ko atari wenyine kubera ko ibibazo ntabwo biri muri Musanze gusa bigaragara rero ko ba bantu leta itubwira ko ngo baguye mu bukene isigaye binyongera basigaye barihirwa mituweli ntabwo bahagize hari n'abandi bagombye kujirwa mituweli batabarwa murabona ko abo covid 19 yagizeho ibibazo yakenesheje ni benshi cyane bariya leta yafashe ikabongera kubo irihira mituweli ntabwo bahagize murabona hano hari n'abandi bo rero bazafashwa nande n'iki kibazo bazafashwa nande mwabonye ko leta y'u Rwanda ifata imyenda hirya no hino myinshi cyane hirya no hino kandi buri teka impamvu abari imwe ngo ni uguhangana n'ingaruka za covid 19 kurwanya covid none turafite abaturage batabasha kugura mituweli ubu se abaturage bazavutwa nande nako bizagenda bite bazabona mituweli bagira ntibazivuza bizagenda eske mu ziriya nguzanyo bafashe zishobora umuntu ashobora kuzikoresha kugira ngo abaturage babarihire babarihire iriya mituweli ni amadolari atatu kari muri amamiliyoni n'amamiliyoni bafashe bavuga ngo bagiye guhangana ngo bafatiye guhangana n'ibibazo bya covid ahangaha murabona ko ikibazo ni kirekire iyo mubona amafaranga bayafata bakajyana mu mahoteli bakajyana muri business zabo n'amahoteli mwabonye ko yatangiye guhomba usibye ko batubwira ngo amahoteli ngo ayo bari guteza cyamunara ubu ngubu ngo n'ubundi yari yarahombye covid yaranaza ariko ukibaza niba amahoteli meza kuriya y'ibitangaza arimo gutezwa cyamunara kandi leta ikatubwira ko ngo irimo kubaka ikibuga cya golf ngikongeraho n'andi mahoteli murabona ko igitarama mu ntara y'amajyepfo naho ngo barimo kuguhatana ngo bafata bavuga ngo uturere dutatu ngo akamuhanga akakamunyina karuhango ngo bafatanye bubake hoteli umwe ko ihoteli wajya ngo n'indwara barwaye murabona ko abayubatse deja barimo kugenda bavamo barimo kwataza cyamunara ariko leta ubwayo irahatana yubaka amahoteli inahatira uturere tundi kugumiza kubaka andi mahoteli kandi nahari yabuze abakiriya barimo kwataza cyamunara urumva ko ni ikibazo gikomeye ahangaha gusa na twagira ngo turebe ko amafaranga tuvuga ko amafaranga yaje bakayiharira bakayikubira ziramfashanyo zishyurwa n'abanyarwanda bose kuko abanyarwanda bose barasora abanyarwanda abenshi barasora abandi baragura hari ukuntu batanga umusoro ubona ko abanyarwanda bose bazishyura iriya myenda Rwanda rwafashe ruvuga ngo niyo guhangana na covid ariko mu by'ukuri iyo myenda ntabwo yagiriye akamaro abanyarwanda bose cyane cyane abaciriye bugufi ahubwo ya bayishyize mu mifuka cyangwa se yagiye muri business z'abantu bakomeye baranabitubwiye bavuga ngo bagiye gufasha amahoteli n'ibiki byose na za business zabo ahangaha rero umuntu akibaza abaturage bo bazagobokwa nande eske ntabwo bo leta ibashinzwe kubagoboka ko nabo bagize ibibazo kandi abitewe na covid 19 ahangaha ni ikibazo umuntu yakwibaza ahangaha akaba ari n'akandi kantu mu mpamvu banatanga bavuga ngo bananiwe kugura mituweli ngo nuko batabemerera gutanga igice muzireza kwenda kubera kera bavugaga ko umuntu azajya atangira kwivuza ari uko abantu bose bari mu rugo baba batatu baba batanu baba umunani baba icumi baba cumi na bangahe bose bamaze kwishyura mituweli ngo niho abantu bagira uburenganzira bwo gutangira kwivuza ariko bageze aho baravuga bati noneho mushobora kujya mutanga igice mugatangira kwivuza kubera iki kubera ko bazi ko abantu bakennye ariko nabyo ntibigihagije kubera ko murabona abangaba ko nako abangaba b'umusanze bo ntibabemerera gutanga igice baravuga ngo babanze batange yose babanze barihira abantu bose bo mu rugo kugira ngo bagire uburenganzira bwo kwivuza noneho rero bikabananira kubera ko covid yabakozeho birumvikana ahangaha rero akabazo gahari murabona Kagame yakoranye ikiganiro na kiriya kinyamakuru kitwa ngo New African Magazine yabeshya ngo Rwanda ngo barwitiranya ngo na Silicon Valley ngo kubera ko ngo abantu bakoresha internet basigaye benshi ngo bavuye kuri miliyoni imwe n'ibihumagana ne ngo bageze kuri miliyoni enye zirenga ngo bakoresha internet u Rwanda rwateye imbere ngo rurazwi cyane mu kugira isuku mu kugira gute ariko dufite abaturage ahangaha nkuko bayisobanura bananirwa bakenera mu byumve neza abaturage bakenera ko leta ibasonera cyangwa ibababarira bagatanga mituweli mu bice kubera kwitanga yose byarabananiye kuriha mituweli cyarimwe byarabananiye kandi ni amadolari atatu mu mwaka abaturage bakeneye ko ntibabasha gutanga amadolari atatu mu mwaka icyarimwe bakeneye ko leta ibafasha bakayatanga mu byiciro murumva aho ibintu biba biganisha aho abaturage batabasha gutanga amadolari atatu mu mwaka umuntu umwe atabasha gutanga amadolari atatu mu mwaka ngo yatangire icyarimwe agomba kuyatanga mu byiciro warangiza ukaza kuvuga ngo u Rwanda ngo ni Silicon Valley impamvu adolari atatu mu mwaka ni ibihumbi bitatu by'amafaranga y'u Rwanda impamvu ayo madolari atatu mu mwaka atabasha kuyatangira icyarimwe si ukubyanga ni ukubera ko atayafite ntabwo yayabona ariko Kagame yarangiza akicara imbere y'umunyamakuru akamwihererana byembye akamwereka ati u Rwanda barugereranya na Silicon Valley twateye imbere turi mu cyiciro kindi turi mu yindi riga mu kindi cyiciro cy'ibihugu byateye imbere ariko murabona uko ubukene bumeze mu baturage be urumva ko ahangaha biba byerekana neza ikinyuma cya Kagame akenshi kigaragarira muri utu tuntu muri izi nkuru nk'izi ngizi aho abaturage bakwereka ko hari ibintu byinshi batabasha kwigondera Kagame yagenda ku ruhande akagenda abeshya ko ibintu byose ari paradiso mbo reka ndekere ahangaha gusa aba baturage bimusanze n'abandi bose mu Rwanda n'abandi bose bari mu Rwanda bayizweho ingaruka na covid 19 bagatakaza imirimo ibyo bakoraga bakaba batakibasha kubikora bakaba baraguye mu bukene batakibasha kugura mituweli icyo kibazo ni ikibazo cyagombye gutekerezwaho kuko niba uvuga ufashe umuntu muri hoteli ukamufasha kubera ko yagizweho ingaruka na covid 19 n'uriya muturage nawe yamugizeho ingaruka uriya yabuze abakiriya ba hoteli ye ariko n'uriya yabuze akazi wenda kamwinjirizaga ubusa butuma nibura abasha kugura mituweli kuki ugoboka umwe wo ngukize undi ukamwihoreza ahangaho ni ikibazo buri wese yagombye kwibaza imfashanyo u Rwanda rufashe zisaranganwa gute mu baturage mu byiciro byose by'abaturage eske ziharirwa n'abana gatsiko ko hejuru cyangwa zigera hasi niba zigera hasi ni kuki abaturage bafite ibazo nk'ibi ngibi bo batafashwa kuko nabo bagizweho ingaruka na covid 19 reka ndekiraho ngaho jambo ryawe Cedric
Banyarwanda bavandimwe mu position ayi mu position tujya tuvuga ibimeze nabi mu Rwanda ariko kandi byose turabizi nawe murabizi ariko ndashaka kwabwira ko guta abashuti bacu muri FPR bashobora kudukopera bakandika bakabibwira na Kagome hari igisubizo kirahari leta ya Kagome muri 2018 bahaye Arsenal amamiliyoni 30 y'amapaundi niyo bahaye Arsenal mu bintu bya ngo ndi bari ibintu bya yire bya tourisme n'icyo nacyo yigize inatumarira ariko yobashaka ayo mafaranga bazashaka ayo mafaranga sponsorship ya Arsenal bazayireke bazabwire Arsenal bahe refund biro bafate amafaranga bashire muri mituweli azabarengeje amafaranga umunyarwanda we buri munyarwanda wese azabafite mituweli azabafite mituweli y'umwaka wose tuzaturengeje aho kuko niba ari nimara amadorari atatu narengeje nano tuvuga mu mapound kandi mapound akomeye kurusha amadorari ni yo quick math ahangaha twaba turishye mituweli minimum y'umwaka urenze naho y'abanyarwanda bose nuko uko tugomba kubitekerezaho twaba dushyizeho sante publique nziza nayo mafaranga tuyakoresha tugashyiraho sante publique nziza ku buryo muri icyo gihe cya covid abantu batakwicwa n'ibyo ngibyo cyangwa se tukabishyira mu bushakashatsi aho turetse ibintu byo guhangana n'ibindi bihugu duturanye nabyo tugakorana nabo twese turabakene ariko tugakorana nabo tukavuga ngo oke njye ndafata amamiliyoni gupfusha amafaranga ubusa muri Arsenal ariko ko nkunda umupira no guceza n'abazungu i London njye gufata amafaranga namwe mu Bugande muzane muri Kenya muzane dushyireho porogaramu yacu dushyiremo ubushakashatsi kusise tutashobora kwibonamo ko twabona natwe tutakwivanamo ni bajya batubwira ngo harya bya bindi Kagame ajya abeshya ngo uni kwigira ni gute abyita Bwana Kabagema ari kuvuga ngo sinzi
kwigira se kwishakamo ibisubizo
yego ibyo ngibyo kuko se tutashobora kwireba ngo twumve ko tutashobora kwivanamo n'ako gaciro yirirwa abeshya ibyo ngibyo ni ibintu bishoboka n'ayo mafaranga tunirirwa dufushusha watwereka amafaranga y'abo bantu buhinje muri Mozambique amafaranga yapfuyemo mu ibyo ngibyo amafaranga agiye mu gisirikare amamiliyoni ijana arengejeho uyu mwaka nyine bashyizeho mu gisirikare kuki se tutakataho gatoya tugafasha abaturage kuki se batavuga ngo oke murabizi uyu mwaka uyu mwaka reka turebe uyu mwaka basi ku kwezi tujye tuha buri munyarwanda nk'amadorari 50 leta y'u Rwanda kukitabikora baratuga ngo igihugu gisenye mbona babishobora ko wirirwa bapfusha amafaranga ubusa banyarwanda kitse tuzita itabikora nibyo twabikubirwanira leta yagombye guha buri munyarwanda amadorari 50 ku kwezi maze urebe ko ekonomi y'u Rwanda itahita ihinduka tukiza tuva mu bukene uko uwo wari ushonje akaba afite amafaranga none yafata yashobora gutangira business cyangwa se agashakamo ako gaciro kakomeye yirirwa abeshya na n'imwe wawukire umuha amafaranga urebe ibyo akora kuki se tutabikora kuko dufata amafaranga tukayashyira muri Arsenal leta y'u Rwanda
yikoze neza ikabana neza n'ibindi bihugu tugafasha abaturage bacu tugafatishira amafaranga mu buvuzi mu buzima iyi pandemic ya twayizayivamo u Rwanda ahubwo ari igihugu gikomeye gikize ahubwo ibyo byo yiga babeshya ngo ni Silicon Valley n'ibyo byose twanabyigisha abandi babiri bakava ariko ari ikintu cyoroshye kuki tutabikora Silicon Valley washobora gute umunyarwanda ari kwicwa n'inzara washobora gute umunyarwanda ajya ku ishuri nabuntu tuse washobora gute hari amashuri makeya yigisha abandi bana nibabone amashuri meza ashobora gute ibintu byose birajyana ibyo ngibyo rero banyarwanda ni ibintu nk'ibyo ngibyo ni politiki nk'izo ngizo bikeneye mu Rwanda izo ngizo turwanira izo ngizo tuzakomeza kuvuga kandi turatumira abanyarwanda bose baba muri opposition baba muri bona kugera kuvuga ngo ndikwivuga nako ndikwivuga mu izina yanjye we ntwari zizike ariko ntihunda batumiye mwese kumubaza abo bategetsi kuki mutaha buri munyarwanda amadolari 50 ko birashoboka murakoze
urakoze Cedric twari tuganiye ku kibazo cy'abantu batabasha kugura mituweli kubera ko bagizweho ingaruka na COVID-19 tukibaza rero umuntu ugomba kubafasha dukomereza ahangaha ku kibazo gisa nacyo nanone cy'ubuzima aho batwandikiye inkuru ivuga ngo abantu barengeje imyaka 60 mvugishakire iyo nkuru ngo abantu ni inkuru yo mu gihe ko mu itariki ya 11 z'ukwa 8 bavuga ngo abageze mu zabukuru bagiye gukingirwa COVID-19 basanzwe mu ngo abarengeje imyaka abageze mu zabukuru ngo bagiye gukingirwa COVID-19 basanzwe mu ngo angaha rero angaha bari kwinyuramo ni ukwinyuramo cyane muzi neza ko batangira gukingira inkingo z'icyagera umuntu wa mbere batubwiye bakingiye ni Gatabazi kandi barabekega n'igiza rwara urumba Gatabazi akurikirwa kurikije uko bagenda babitubwira twabonye Kagame yikingiza na madamu we abo wenda barengeje imyaka 63 n'abakiri batwaye ariko batweretse abantu muri biro politique abantu muri biro politique Kagame agiyeyo murabyibuka ahamagara yishongora cyane ati mwese mwaramuze twaramutse ati mwese ko murahanga muri sare rusororo muri biro politique hari umuntu arakingiwe bati twese twarakingiwe abo bantu bose se muri biro politique ya FPR bose barengeje imyaka 60 nyuma mwibuka ko nagiye mbabwira narabwira ariko ibi bintu bakora ntago ari byo ibi bihugu byose bidufasha nibifasha ibindi bihugu bavuga ko bagomba guhera ku bantu bakuze cyane kurusha abandi n'abantu bafite uburwayi bukomeye akaba ariho bazabasha gukingira abantu bafite risk yo kwitwa na covid kuyirwara no kugira ngo yabahitana aho ngaho niyo niwo murongo wakurikizwa mu bihugu byose birimo demokarasi ndetse twanabahaye n'ingero ko mu bihugu byinshi abaministri bagiye beguzwa kubera ko byagaragaye ko bikingire cyangwa bagatuma bene wabo bikingiza kandi batagirije ku myaka batari mu byiciro byo kwikingiza nababwiye n'uderanga mu Budage abapolisi bikingije kandi inkingo yari uko zari zisigaye babamerera nabi cyane bati wikingije gute ufite imyaka 45 uko tugeze ku bantu bafite imyaka 85 wowe wikingije ute kandi ari umuyobozi wa leta umva ko ahangaha byerekana ko mu bihugu bindi baba bafite umurongo ukurikizwa ariko iwacu no babanje gukingira abantu babatiye abamotari baratubwira ngo daboro babyihutishaga bavuga ngo bahisemo abo bakingirwa babanje daboro nkuko bisanzwe ibyiza byose bije bihera ku FPR ibanza kwikoreramo ikabanza kwiseriva babanza gukingira abantu muri FPR baba baturage basanzwe ariko bari mu nzego za FPR hirya no hino nibo babanje bivuga ko hari n'abandi bakingiwe bafite imyaka 60, 70, 75 ariko babanza cyane cyane abo muri FPR ababazwa bari mu nzego za FPR nibo babanje gukingira daboro ubundi bakingira abasore inkumi bo muri FPR mu nzego za FPR birumvikana abo bamotari ngo bazatwara abantu ngo abashyitsi bazaza muri za gome abamotari n'abantu b'abasore abakora mu hoteli n'abasore n'inkumi bakiri bato cyane abo nabo barabakingiye abadaso n'abantu batoya imyaka mike cyane barabakingira abo yuko Kagame barabakingira abashoferi barabakingira abaragira inka zo kwa Kagame no kwa nuko akabarebe bose barabakingira ntawe batakingiye muri abo bose none nyuma mwibuke gatoya baje baduha inkuru ngo ihuye ngo umukecuru w'imyaka 96 ngo yahitwanye na covid 96 ubone ngo umukecuru w'imyaka 96 yahitwanye na covid gute none se kuki yabishe kandi gukingira byo kuki atari wabahe w'imyaka 96 kuki atari wabahereho bakingira n'imyaka 86 bagahera kubadaso n'abakobwa bakora bibizungereza bakora mu mahoteli kwa Kagame na yose urumva ko ahangaha ibintu barabicuritse abagombaga guherwaho bakingira so bahereweho none ubu barimo kutubeshya ngo ikintu kinababaje no kuvuga ngo ministre bavuga ngo inkingo ziraje ngo ubu bagiye guhera ngo bagiye guhera ngo bagiye guhera ku bantu barengeje imyaka 60 ngo niba ngo ufite imyaka 60 ngo bafite imyaka 60 ngo nibiyandikishe ngo baze ngo babahereho bakingire guhera gute se ko abona kubakomereza kuko abo bahereho turabazi aba ngaba bo nibo bagomba gukingirwa mbere ariko kubera ko nta effet nta nyungu ibafitemo ntabwo ari bo bahereyeho none baravuga ngo bagiye ko nibo bagiye gukomerezaho ariko urumva ko ni ibintu bituramye muri rusange ntabwo ari ibintu binyuze mu mucyo ikindi nabibutsa nuko bavuze ngo u Rwanda ngo rukingira vuba vuba kurusha Ubudage ngo bakingira abantu 200,000 mu cyumweru ngo kubera iki kubera bakingiraga abantu mu mujyi gusa abantu muri FPR aho ngaho mu mujyi bakababaza telefone zabo baziranye hagati yabo papa bakabakingiye bakabererangiye none baravuga ngo abana barengeje imyaka 60 none ngo bagiye gutangira kubakingira siyo ko bagomba kuba barahereho umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri niho bagombye kuba barahereho donko ngo bagiye gutangira kubakingira ngo basanze mu ngo none ne mumbwire iki kintu kibazo narakibajije iyo bahera baramuka bahereye ku bantu bafite kubakuze abakuze ntago babikigari gusa baba no mu misozi za gikongoro za byumba za Ruhengeri hari aho misozi hafi y'uruzi na yose barahari abo bakecu barengeje imyaka 60, 70, 80, 90 barahari iyo leta iravuga ivuga iti iramutse ivuga iti reka bari abariho duheraho tuyo kubashaka wenda bo ntibazabasha no gufata akabantu ngo baze kuri centre kwikinyiza tugomba kubasangayo iyo exercice baza kuyikora bakajya bajye kubashakaho bari nk'uko ngo bagiye kubikora Rwanda rwari kuvuga ngo rukingira vuba vuba kurusha ibihugu by'i Burayi abo bantu uzabageraho ryari abo mu misozi y'ibyo aho ngaho hafi ya Mwogo hafi ya Nyabarongo mu misozi hejuru y'ingiyo muri za Gikongo na yose no mu hafi ya Nyungwe abakecuru bahatuye barengeje imyaka 100 niba ushaka kubakingira ugomba kujya kubasanga imuhira no kujya kubamubiriza kubabwira uko bizagenda ukabasangayo urumva wazakingira abangahe mu cyumweru urumva rero ko ibyo bintu byose bavugaga ni ibintu by'igipindi ufata abantu mu mujyi cyangwa batuye mu mijyi begeranywe bo muri FPR baziranye bakabazindukira bakabakingira vuba vuba barangiza bagatangaza ngo u Rwanda rukingira vuba vuba kurusha ibihugu byose by'i Burayi kandi aho bakingiza bo ntago aribo bakingiye abantu b'abasore batuye ahantu hamwe muri centre baziranye nabo bafatanyije ishyaka rya politike n'iki byose ariko bagomba gukingirwa nabo bakecuru navugaga bo mu misozi nayo hose bakuze cyane ntibigize bakingira iyo bakingira byari kuba ari ibyo biri logique ariko byari no gutinda ntabwo byari kwihuta nk'uko bayivuze bwa mbere bagishingira muzi ko byateye bahise batera abantu cyokere ngo Rwanda ngo rufite vitesse ndende cyane mu gukingira kandi ariko bakingiye abantu batari bo dabo mbo reka ingingo reka tube tuyiretse tujye ku ingingo yacu ya nyuma ingingo yacu ya nyuma turareba ikibazo cyo guhinduranya indimi mu mashuri icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyavuzweho kenshi mu bintu byadindije ireme ry'uburezi kandi nibyo koko bamwe baryita ngo ni ireme ry'uburezi niko baryita guhinduranya indimi ku kwigisha mu ndimi abarimu ubwabo batumva kandi umuntu yigisha mu rurimi daboro yumva n'abarugomba kwigisha ubundi mu rurimi bumva kenshi ahangaha donc byagize ingaruka ku ireme ry'uburezi byo ni ibintu byumvikana kimwe n'iri ya promotion automatique yo kwimura abana batatinze bose ukwimura babyitaga ngo nuguterura bose bimura ibyo ni ibintu byishe ireme ry'uburezi rwose byumvikana ariko ntabwo ari ireme ry'uburezi ryahapfiriye gusa ahangaha hari inkuru badusohoreye ivuga ngo reka nzigishake iyo nkuru ivuga ngo inkuru bese nyishake inkuru ni inkuru ivuga nyine ku kibazo cy'abana ngo inzitizi wande Bo, okay. Iyo nkuru iravuga ngo inzitizi n'ibihombo mu ishyirwa mu bikorwa by'integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi mu mashuri. Bwa mbere ngo muri 2015 ngo barafite programme ngo yitwa Knowledge Based Curriculum KBC. Noneho ngo barayihindura baravuga ngo ni Competence Based Curriculum CBC. No, ngo ndavuga mu gifaransa. Noneho ikibazo rero ngo ba muri 2015 bavuze ko bagomba gufata kwigisha mu Kinyarwanda ibintu byagomba gutangira muri 2018 ngo amasomo amwe namwe amenshi nko mu kicyo cya mbere cy'amashuri abanza bagomba kwigisha mu amasomo 8 ngo bakayigisha mu Kinyarwanda mu kicyo cya mbere cy'amashuri abanza mu kicyo cya kabiri cy'amashuri abanza amasomo 4 agatangwa mu Kinyarwanda ariko muri rusange bavuga ko amasomo yose buhoro buhoro azagenda yigishwa mu Kinyarwanda kugeza muri 2018 noneho muri 2020 ngo guverinoma babanje kwemeza ko ibintu bigomba gukora mu Kinyarwanda bacapisha n'ibitabo byo mu Kinyarwanda ibitabo ngo bacapishije bikanze mbishake mbabwire umubare wabyo muri inkuru baravuga ko ngo bacapishije ibitabo bigera kuri miliyoni 1,136,000 by'imibare byo mu mwaka wa 2023 mu mashuri abanza ngo byari byanditse mu Kinyarwanda muri iyo gahunda yuko ibintu byose bigomba gutangira kwigishwa mu Kinyarwanda ngo kubera nyine ngo umuco ikinyarwanda bagomba kugiha agaciro n'iki byose noneho rero ngo ibyo bitabo batapishije ngo byatwaye amafaranga miliyari imwe na miliyoni 871,000,000 n'utundi turenga hafi miliyari ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda mbo igihe ibyo bitabo bitaratangira gukoreshwa baba bahinduye gahunda ibyo kwigisha mu Kinyarwanda babishingutsemo guverinoma ivuga ko muri 2020 ngo ivuga ko ngo bagomba gutangira kwigisha byose mu Cyongereza kandi deja baratapishije ibitabo byo mu Kinyarwanda kuko gahunda ivuga ko bagomba gutangira kwigisha mu Kinyarwanda bahita babihindura kukanya noneho bakavuga ko ibi bitabo byose byatwaye miliyari hafi ebyiri z'amanyarwanda byapfuye ubusa kubera ko byari bitakiri ngombwa kubera ko kwigisha mu Kinyarwanda bahise babireka batangira kwigisha batanga gahunda yo kwigisha mu Cyongereza byabitaye agaciro ako kanya ibitabo bifite agaciro ka miliyari ebyiri murumva rero ko ibi bintu ni ibintu biteye ubwoba muri iyi nkuru hari n'ibindi byinshi usanga bitanoze aho bavuga ngo besinze ndebe bajye bakoresha tuvuge nka gahunda dongo gahunda yo gutrininga ngo gahunda za zikoranabuhanga noneho bakazishyira bakazitanga noneho bagatanga ikiraka bakishyura noneho hashya nk'imyaka ibiri bitari byanarangira cyangwa se bimaze kurangira bagahita bahindura gahunda ugasanga y'amafaranga batanze cya kiraka cyo gushyira wenda programu muri kampyuta z'abanyeshuri bagasanga ntacyo bikimaze kandi leta yatangiye kwishyura dongo leta muri kuriya guhuzagurika ireme ry'uburezi rirapfa ariko urumva ko hari n'amafaranga abigendamo bakora bimwe ejo bakaba barabihinduye ibyo baba isoko rya batanze ryo gukora ibi n'ibyo gutunganya kujya mu gahunda zigende neza bikaba ritaye agaciro kubera ko bahinduye indimi bagomba kwigishamo murabona rero ko iriya leta yacu irahuzagurika nta kigenda urabona ko igenamigambi ryabo ibintu byabo byose nibikora bihuzagurika kandi nako leta ibihomera mureka ndekera aho ngaho Cedric wafata ijambo ugatanga igitekerezo kuri ingingo ukanasezera turarangira ijambo ni ryawe Cedric
murakoze cyane ibyo ni by'uburezi hari ibibazo umuntu yabireba mu buryo bubiri ikibazo cya mbere niko byereka ko politiki y'u Rwanda na programu ifite mu kuri naho bazi icyo bashaka bakora ikintu kiba ariko barakizi ni kugumisha Kagame ku butegetsi n'ibintu bya propaganda indimi none se indimi bayigisha bazajya bayihindura buri munsi umunsi umwe ahandi mvuga igifaransa ngo ni indimi ngo yindera hamwe n'ishuri noneho babashije ku butegetsi noneho nyuma yaho ngo binjije muri francophonie ngo twakongera tukakivuga noneho igiswahire ejo bundi tuzatubwira igishinwa n'ikivyenamye ahubwo mube muri kwiga ikivyenamye n'igishinwa ejo bundi tuzaba turi kukigisha mu Rwanda byose birashoboka kwa Kagome ubundi uburezi byagombye kuba bihuye na bya bindi nababwiraga kare
buriya u Rwanda ariko nago u Rwanda gusa na Africa in general nago tugira igitekerezo cya grand strategy ese mu Rwanda nyine ubundi urebye nk'ibihugu biba successful baratekereza kuvuga ngo twebwe nk'igihugu twumva umwanya wacu ku isi ari iki ngiki kabujya Amerika bo baricara kavuga ngo bafite manifest destiny Amerika igomba Amerika yanditse ikintu bavuga ngo the American Century ku myaka ijana iri imbere izaba ari imyaka ya Amerika ku isi ni imyaka Amerika izabyubuye isi n'abarusi nabo baricara kavuga ngo oya imyaka iri imbere ni imyaka tuzagabanya ingufu za Amerika ngo ibe iri isi iri multipolaire abandi abayiraniya bakavuga ngo twebwe tugomba kuyobora isi y'abarabu n'abantu b'abamusulimu abandi bose bashinwa kuvuga ngo twebwe tugomba kwizera ko amahoro akugumye muri Aziya tugakomeza tukagurisha ibintu muri Aziya rwose no ku isi yose igihugu cyacu gikomeza kigakira the Chinese dream Xi Jinping niko yabyise ese kuba u Rwanda bivuze iki ni iki tumari isi ni iki twimariye twebwe noneho iyo wabizi bikajya muri politike yose y'uburezi ya ekonomi y'ubuhinzi ubworozi politike ya yose ubungubu niba koko batubwira ko politiki ari kwihesha agaciro ariko niyo politiki ntabwo ari ambition mukuri politiki ni kugumya Kagame ku butegetsi basi tuvuge ko politiki ye ari kwigumya ku butegetsi ari kumva ko ariko yumva ko abanyarwanda bashoboye kwiga ikonomi y'igihugu cyatera imbere nabyo bita Singapore yirwa abeshya ko nabyo byaba imamo uburezi mu Rwanda bukomejwe kuba bumeze nabi muravuze ngo ntabwo ari uburezi n'uburozi ahubwo nibyo rwose ndabashyigikiye ko niko bimeze kuko muba muri kuroga abo bana mutuma batazashobora kurangiza amashuri ariko amashuri ubundi twagaya abantu bo mu burezi aho twagaya abarimu kuko na ese bari bari kubategura ngo bari kubateguza iki kubera ko isoko y'akazi n'ubundi bazajyayo babutuze ariko byose byabaye ibintu byo kwerekana abazungu tukeneye reforme mu burezi tukeneye reforme abantu bakajya bajya ku ishuri bakarangiza bakajya aho bajya hakaba hari uburyo ibintu biba tukagira n'inteko ishinga amategeko yicunga politiki nk'iyi y'uburezi byagombye kuva na leta yivuze ishatse kuzana politiki nshyashya hagombye kuba ibiganiro hagati y'abarimu n'ababyeyi nyine kushinga amategeko kujyamo hakaba ibiganiro hakaba deba mu gihugu ariko ibyo ngibyo ntabwo bishoboka kuva tukiyobowe na Kagome ubwo Kagome we repubulika ye ni repubulika yo kurwana muri Mozambique ejo bundi nari kubona bari kwifotoza n'abaturage bo muri Mozambique n'ibyo byose ukagira ngo abaturage b'u Rwanda bamerewe nabi gutyo abanyarwanda ngo tube competitive dukeneye inzego nshyashya tujya amategeko mashyashya dukeneye parlementarisme dukeneye parliamentary government ishingiye ku baturage hari ijambo ntabwo nzi kuvuga ikidage ariko nashobora kubisoma imbere y'inteko ishinga amategeko umwe w'umuzi kuvuga ikidage bwarakabaye hari ijambo yanditse aho ngaho niba ari den deutsche volke mbivuze neza
deutsche volke
bivuze abaturage b'abadage ndibeshye
ya le peuple allemand
ya le peuple allemand n'iki gikomeye cyane tekereza aho inteko ishinga amategeko nyine le peuple allemand nyine abaturage b'ibudage uko bivugwa ko niho abaturage bayobora ni nk'ibyo ngibyo dukeneye mu gihugu cyacu ibyapfiriye mu mizi byapfiriye kera ariko tushobora kubihindura abanyarwanda ntabwo byari byarangira biri hagati yawe nanjye tugomba gutsinda ubwoba tugomba gutsinda iki kintu tugomba gutsinda abantu bashaka kutwumvisha ko abahutu n'abatutsi tugomba gukorana tugomba gutsinyana tugomba gukorana ngo dutunze igihugu cyacu tugomba kubaka demokarasi tugomba kubaka ubutabera uko ni tutabikora ibyo ngibyo ibyo ngibyo turi kuvuga by'amashuri ntabwo dushobora kubigira igihe cy'amashuri ni ikintu vrema kibanze kibanze bikubiye hari n'ibihugu muri Amerika par exemple uburezi butangira kera hari nko muri za California hari ahantu rwose abantu babanza bagashakira amashuri nka gardien y'umwana wabo umwana atari yanavuka bagashaka gardien rwose akabariho kuko bashaka iyo gardien ari niyo nziza cyane aho bazajya bariha nk'amafaranga menshi cyane kubera iki ko uburezi butangira umuntu ari mutoya akaba ari byo butuma umuntu aba successful niyo ubugiye ba successful ibyo ngibyo rero abanyarwanda ndabashimiye ko twaganiriye kuri uyu mugoroba ndashimiye bwana Kabagema ndashimiye bwana Stege madame Chantal abanyarwanda kazi reka tukomeze dukorane muri opposition n'ahandi hose duhindure ikigo cyacu tugiteze imbere tukivane mu bukene tukivane mu maboko y'abantu b'abadiktateri bibwira ko turi ibintu bya ko turi ibikoresho byabo ngo bakomeze bakumbane ubutegetsi murakoze
urakoze Cedric kuwaje mu kiganiro ndagushimiye cyane ku bitekerezo waduhaye reka ndangize baha inkuru twari twibagiye kubabwira nuko Minisitiri Ngamije w'ubuzima yavuze ko ngo u Rwanda rugiye gukoresha urukingo rwa Sinopharm rwakorewe mu Bushinwa urwo rukingo rukaba ngo rukingira umubiri w'umuntu rurinda COVID ku kigero cya 79% yanavuze ko ngo hari n'izindi nkingo zose zizemerwa na OMS ngo zose bazajya bazigura bakazizana mu Rwanda gukingira abantu ubwo ni ukuvuga ko mu minsi iri imbere wenda tuzabona izo nkingo zindi zihendutse arizo ziri mu Rwanda cyane kubera ko abakomeye barangije bakingiwe deja bakingirwa n'inkingo zikomeye ubu ngubu rubanda rwa gisiseka bazajya babakingiza izi nkingo zindi zigiye kuza zirahendutse kubera ko muzi neza ko kubera ko ruriya urukingo rwa Pfizer n'urwa Moderna ari inkingo abantu bashaka cyane ku isi ari inkingo zirahenda cyane buzaragiye ibiciro byagiye bizamuka cyane bigaragara rero ko ibihugu bikennye nk'u Rwanda n'ibindi bitazabasha kuzigondera bazajya ahubwo bazashaka kubona ziriya nkingo zihendutse cyane wenda zituruka mu Bushinwa cyangwa se n'izindi zizaba zigura makeya arizo bazajya bakoresha kugira ngo bakingire abaturage babo ubwo rero ni uko nguko bihagaze izo nkingo Rwanda ugiye gukoresha inkingo zindi nyine bagiye gukoresha inkingo ziturutse mu Bushinwa kandi ngo nyine n'izindi zose ngo zizemerwa nazo bazazigura ariko ndakeka ko ari ukubera ko bagomba kugana inkingo zihendutse kubera ko ziriya zikomeye cyane za Pfizer na Moderna zitangiye zarahenze cyane igiciro cyarazamutse urumva ntabwo zigonderwa na buri wese reka turekere aho ngaho rero Cedric ndagushimiye cyane kubera ko waje mu kiganiro ndashima na Serge na Chantal badufashe ku bangwe w'ibyuma ngashima kandi abanyarwanda badukurikiye baba imbere mu gihugu n'ahandi hose n'abayoboke bacu b'abanyarwanda bakunda radio itahuka mwese turabashimye kubona mwadukurikiye kandi tubifurije ibihe byiza mugira amahoro y'Imana Imana ibarinde turabakunda cyane kuri radio itahuka ni kabagime Eduardi ubategurira ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mugire amahoro y'Imana
Ndivugezwa n'ingabo kwa ngango kokera kwa gahindura kirimo ibiganiro nanjye mutubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
Inkuru nyarwanda ya migabwe ya mamare bose ya gange intwaro yacu ni demokarasi igane bitanu